kutana no palo lipo seme ulove mara kwanza kwenda club on Saturday. Kila nikisema love you unazuga unabari, so tell me when is my better day. You tell me now, I wanna know, wanumiza every day. Nakumbusha na go, nakoni shinda po, mina baki nimeganda. Ana turn back, nazidi kukonda, kama taki kondo, katari leo. Naanza kuniangalia, kama picha memjia, misegeu kamdo, katayare. Jonjo, siondo kenjo, jo, kise paso, so.
MJ Record, baby. I'm Kosuma.